kutoka kwa mama, ukimya na pole kwa baba, katukutanisha na bana baby. Macho yako yanitazama sana, kama uliniona jana. Moyo ndani unabishana, atanzaje kuongea kweli ya nishamvuruga. Kwa hiyo anavuta muda, sio siri ya hataki kunikosa. Muda wote najaribu, nia yake ndio karibu, akasema kwangu njoo.
Kwangu njoo mama, yakae.
Kwangu
njoo mama, shiri. Come to me.
Kwangu
njoo mama, yakae.
Kwangu
njoo mama, shiri. Come to me.
Mombi.
Oh, 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 there she goes.
Looking at me, pretty girl looking so sweet. Looking at her, trying to have her come to me.
Oh, the club is on fire,
and it's not hard to see
that you're my only desire.
You're the only one I need. I don't know any much about chemistry, but I know that this must be destiny. Oh, mommy, you're gonna be my guy.
My sherry, yeah.
You're gonna be my guy.
My love,
you're gonna be my guy. You're gonna be my guy.
Kwangu njoo,
kwangu njoo mama, yakae.
Kwangu
njoo mama, shiri.